studio Tamani, keɗe kabaruji amin e Fulfulde.
Keɗe kabaruji amin Fulfulde ɗi min jogini on alal bare tati lewru urtu hitande 2022 sakiraɓe ɗo gonɗo le malfu e mangal moɗon biya Jamwali e moɗon hen yamde Diana ƴaɓɓori ke Silimaye sappo e ɗiɗi Ousmane Ñalbulle kabaruji ɗo Mamadou Ouattara woni hen to ɓoggui janɗe to egguɓe warde ley guendi ñono o nokku gonɗo ley région Ségou ana e Wembere le o wattu ndungu toɓoji bonni d'accord mabɓe yogaɓe e mabɓe ƴiwi le nokku goni o yaade joɗowade dande goudronŋaji guendi ndi heɓɓe golle laamu heɓe puɗɗi talatare keñen service militaire yaku to Ségou to ɓe kanankoɓe janguinte militaire yaku e leydi yankako fadde muɓɓen fuɗɗude service ñiɓugol cuuɗi no heɓira fuu dow dande laawi yo tiɗalla mawɗo gonɗo ɗo Bamako ɗo e wi mairie o golle sariya ana haaɗi ɗon ka ñiɓoɓe leyɗe nokkuji kolliti wiide dabere wonde woni ngala min kalan haala ɗum ley dossier amen hannde yo ɗiwoni sembe kabaruji ɗi beeta ko bisimilla moɗon heɗa Sidio Tamani egguɓe warde ñonoli région Ségou ngal ha ɗo cuuro saabe toɓoji cuuɗi mabɓe joloto wattu fuunde kambu toɓi ɗum ko mettiɓe womɓe ley d'accordɗe egguɓe nde himɓe ɗe ɗe yimɓe ko jaata ujunere goni ley muɗum hakke hono galleji 300 eɓe darta fa bamuye laamu o kañ e jomɓe anniyaji lobbi mbawɓe fa ɓeydureɗen fam anni ko Moussa Malle Cissokho heɓini en kanko woni nelaɗo amen yahde toon dow faccitago Oumar Way Gallo e Sita Sidibe.
Ndungu fuɗɗi to ñonoto kamɓe ñongitiɓe wonɓe le oɗo nokku tiɗalaji mawɗi ɓe jogi toon sa ɓattikile nokkule mabɓe ɗe ndiyammeje tunnuɗe ɗatiɗi aɗa matale hen tartarɗe e ñamreje mabɓe an lila le nokkule ɗe fur ɓe anda furdu koɓe gatta honno oɗo tiɗalla wuri
yaafa sanne ɗimeɗe wuurle torraji mawɗi jandu ana naata nokkuytuma walta toon ñamiriji amen fuu leppi sono haalinagoma tabbe sanne
Ablay Silla goto e laamiɗo ñongitiɓɓe waɗi noddago fewde e laamu o kañe yimɓele jogiɓe anniyaji lobbitinno faaboɓe
meɗa heɓa balleku ga ɗune fanɗe sanne misale muɗum yimɓe cafonta toon ana wawa hokkete cakor maaro kiloji noga e joyyi ma kilo cafon joyyi ɗuke heeta aran noon jumiraɓe galle jogaɓe ana yaaha gollale guennini yalla ana heɓa kalse wurna sukaɓe muɗum ga natagol nungu joni ɗuɗo acci meɗen li torraji mawɗe nden jalane mene wullito e homo fo tinno faabo amen yalla me nomo wurirta
ɗum e tawede fuu laamu koɓe wonɓe toon ɓe mbiyano gonde waddu hen immadaraji ƴewtoto yallono pelle ONG ɗe kaani faabirade ɓeɗo yimɓele Ali Guindo goto e gollowle mairie ñono keɗɗen komo sifi dow hen
direction régional ji développement social laamorde Ségou kan e maire on war ƴeewi nokkuji to mo wonɗo mene wondi e fiiɗi dabiriji hono nde torraji ɗi hunjirte min ƴeewi nokku goto banggue guenne entretien ni jukoro bugu kan e ñono yo kilogaji jeegon meɗen miili moƴƴinde toon ko yaata hectare ɗiɗi to ɓe yimɓe warta jooɗo ga saabe laafi deƴerne han ɓe goɗɗe ɗi golleji wawi fuɗɗi ɗon tofon
fadde ɗiɗo tiɗalaji heɓanede jogala ɓeɗo ñongitiɓe woɓɓe an ley danɗe woɓɓe doan daaɗe gudoroji gonɗi toon ɗi ɓe fuu ɓe joppi nokkule mabɓe dow wayde ndenagu nokku noddete suwala mariko kala sigida kañe dogo firi ɗon ko Moussa Malle Cissokho heɓini Sidio Tamani ñono
sakiraɓe ɗi kabaruji fo andaɗo mbawi heɓude dow ɓeɓe ande ɗe dowhelle amen facebook kane compte twitter hollitinde laamu o kañ e huminiɓe jaaguji dow ɓeydugol ƴaɓɓitingol coggu nguureji ɓurɗi holsude ɗum woni fanda fedde forum populaire contre la vie chère au Mali ɓe gaɗi o immadara talatare keñen ɗo Bamako ɗo e wi hoorejo nde fedde yoɗum talkuru ndu yimɓe mabɓe mbindi gatti e juuɗe hoorejo gouvernement o yalla anataɓe keɗe ko Mariam Kone hoorejo nde fedde wi Sita Sidibe
ko tewtellingal kortal yo fammutude hooreɓe leydi ni kay e jaagotoɓe fo e da muɗum hono tiɗalaji kulleji fof ko ñamete wonɗe leydi malni e maggal muɗum sa ƴeewi guiddi hunce ko jokkuguji ɗi fawettat nden ñalana sugan fuu coggu kulle ñameteɗe ana ɓuura ɓeydade yaade yiɗɓel muɗum mi won talkuru wotoru numa hollititta laamu on saabu ni talkuru ana wawi natade saabe fiide dabiriji hono nen ɗi tiɗalaji ñamri hunciteɗe ɗole leydi malni talgal ngal won toɓɓe mawɓe nayyi ko jantatede muɗum son ɗewawama bata to laamu on ana haasi tiɗalaji ɗi immo toon ndu talkuru fedde amen entretien front populaire de lutte contre la vie chère waɗi lebbi nayyi jande honone tiɗalaji ɗi wawata huncire ittale leydi malni fo e maggal muɗum saabu sa ƴeewi gouvernement o lonki jaati dabiri mabɓe fiyaɗe fo e da muɗum fe gotel heeɓe lawol soni walani dabiri kesso fiye ko natto saabe huncire ɗi torraɗi ɗi wonɗele muɗum nde jalande
caggal masibaji ngaddi kanankoɓe duwansa e yoro soopi dabareji kesi dow kabaru yawara nde dabare puɗɗode tabede altinaire hecci kenyan to yoro soto ana fawi dow haɗugol mobilaji e motoŋaji doggude ƴiwde minuit yaade 5:30 beete duwansa nde dabere fuɗɗan 6 heures kikiɗeji fa yetto 6 heures beeteji fanda muɗum e wi kanankoɓe ɗe nokkuje yo ɓuytude farrateji hippongoji terroriste en fewde e civil en kañ e militaire en ka noon ɗi dabareji bangal nde na gu mon fu no yiri dun hakkunde jamare de nokkuje fa be dere den famu keden na sita sidibe
le lamu yoroso cagane himbe bombe hippi mobilaji hakkunde lawol kuri e kuchala prefet cercle on fi dabiriji holliti wiso wala mobilaji mangal pat e lednin kan amlas nanan mudun wonko yamirte dogude watti midi jamman fayotade fajiri le lamordane o dabri fiado weli jamare lamordane fu e damudun cagal mudun le vi prefet on lamdo lam on fu e damudun tinno barde sariaji hala de le lamorde kuchala e mangal mudun fu le wuddu lednin o dabri goto fiama giddile noga jetti lewru zuenu hadde mobilaji dogude do lawol duwanza hakkune jamman o seeda du batamato lam on le lamordane le wi yimbe lamordane du ana nato sabe rewntunde gennini kay jamare fu e damudun hadde yimbe bombe be hippade mobla jabbodo jamman di ceggal mudun le genni masna lamordo segu wadobe jago ko heewi fayottade cottobe buru holli tiwi o dabri fiado waddi torraji mawdi le golleji mu en le lamordo bajangara hadde moblaji dogude hakkune genni bajangara kay e mutti watti jamman o dabri fiado ko yata libbi tati fa hande nonki batade to lam on kay yimbe lamordane dungu yibe hewbe sedi le nuko
fuddugol tabagol golleji service national des jeunes wadi talatare kenyan yudum himbe hebe fonction public doni golle lamu e wi horebe SNJ dunde jande hokande jande hakke lebbi jegon gadore bafole region sigu imugol mudun arande woli yo daranade yirwere leydi meden di be mijintini widele o wattu service fonctionnaire o ngenari militaire yakutan woni ko hokete kede ko adama kuate joko hore directeur service national des jeunes wi mahamman baba konta do faccitango sita sedebe
information ki formation waten ko yata lebbi sappo le formation be jangite hunde fugo mintere hani jangunde kay kulleji hewde nanana mudu kasim ko dotor kabaru lam tegal hannen fu hebdo gollal government ko entrer fonction publique yamirren ya dario bangi deswal ledni kilo kasim ekite kulleji hewdi ko mintere watta be fu ben hisa hannen honobe mintere en sabi sariaji fu ko be han badde kay kulleji fu ko be han janginede ana dogado felligo marfa ekita gon wolle en nanana mudun hunde fu mintere janginte le hapo be jangindo dudu tegal so tirgi ene jande homo fu waran daro bangi deswa leedin kasin so heba yaha nekuto hanay gollode so a doktoro a yahan suudi doktoro en so a hando gollelede birugaaje nanan modum a yahan e biruma golliya duuta nanan modum
leydi andeji yogaji gondi le seraji bamako rewbe yogabe ana nja le boulangerie ngaji bamude buru sottude be rewbe ana kebe hen tino seda fa darano hajuji mubenna kano o golle be ngatta yahta tagal kutteji e wi yogabe hollitimbe tidallaji kebi pawide do kabaru rafinde nagu fa be dure den fam anniko fatumata ko jo hebini en do faccitango umar waygalo e sita sidibe
wakati jo yamde wodi dum won 5 bete nantene magasuba uri kalaban kura ana gandi boulangerie garanti bugu odo debbo jon sukabe nayon wi wala fu pabotodo dum won san rondi gal do dongal an sotta buru
nebe wuli 3h
nyande fu 3h immoto mi wada golleji an fu 5h tawan kam boulangerie nda ku ammi sottude buru kalaaji sappo irimo ka hande mi de sotta ko buri kalaaji debbe sappo sukabe nayon jogimi worbe taton e debbo goto min darin suudu ndu fu goram du sella lewru fu mi sodan safareji makko mi de yatta allah hande
amuri lan koni mbo sorala
odo golle ba hebude tidallaji li deden gonde badale bamako non kanko fatumata dembele goto cotto hollitiri wide
no be dono
bete goto mo hawrti e bandi mo landi kam yalla hoto miside woni kollumam to miside de woni mo tili mo warti kasi mo wi mo hokkama ko jogimi ko sona dum fu mo fidan kam mo yaltini malfal makko mi dogi
amen so
yogo sodo be kay bi ana jota be do yimbe la sanne tibara ko mudun en
de famba fen sam sodi buru patisserie mi sodan jungo rewbe be sabe an way wallude be buru maddana mujjana laali
mi citi de wide rewbe le hewbe gollata dun li deede godde do bomo ko do fa keba danga ko ballitiri
fa hande do bomo ko Umar Waygalo galleji kewdi e nyiba sera laawi do na tawe yamirore fu ngala jiwde e laamu o ko lati fu di cuudi nyibaade le den nokkuje dar daddaki do rafi farati e widunken ande kanye e kanan ko be meeri ngaji fa yottaade urbanisme fa e tawede di kutteji gon be himbe kolliti wiide dabere wonde woni ngala wattade ana ngada di golle leji tati hedi neddo hani jukude fa heba yamirode nyugude galle neddo nukuje hede woni de neddo wayi wundi wayi hubude yamirode nyiba do mudon Halima Yatra tewti jabudi lande anni ko hebine do faccitango Umar Way Kallo e Fatumata Mayga
wala fu jogido yamirore mahude do detti mawdidi non konko Alkasum Amadou Mayga jokkidido bo maire commune nayobo do bomako do hollitiri wite o beedo yimbeel mahobe leede do nokkule wana maire hokkata dum en yamirore
ya le plan
quartier fu wan plan mun plan ay di du fana jogi kaddi ko maire hokkata ko forbanon wakkati tan non gollirdi teddudi ngoni ga en
hono dido golleji ngorino yogay wombe le ngalure de bi ko etatsiji di mahete do dade godroji di idu ngardina ngalure de sanne
j'ai un terrain au bord du goudron
sara bame ma igalleji mi ngala fudo mi njaha so galle ma ana dane goudron edu ngardina dum so mobilaji di njoppi laawi mu en ngadi accident wana min en ngadi
yogay ngadobe lutisi dum won jaltinobe bolli mawdi le nokkule de be bebe jogi ti dallaji mawdi Abdourahman Koyte goto ko ni do kabaru ngalure de le commune nayobo do bomako do
min goni yimbe darnimbe kabaru brigade deene fu won kaybo talkidi yalla wana won gondube e mairinde no hana
lami be suudu merindo kolitido ko jomu mahattawe hokka ka yamirore ko jukkojan bay wad e refode mudun Alkasum Ahmadou Mayga
neddo fu mo meri hokka e lawol ma so mai ana way honno o teddinay sariya won jukkojan godude do kabaru mun sariya fu jo inaka tiagal sariya meri o sana meri hokka yamar mun so yimbe keba maude
mi citeden wiide ko deedo nokkule mahete do dati mawdi idun lato sababu wakkati fu so kasaraji di ngadli dati di
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse et République Tchèque et Union Européenne.
Kabaru ngon ile e region gaaji meden di kawrtal pawingal do hollitingol ko heba kuteji goddi do hilungol kaborde ciwde wadi hecci kenyana to yelimani to on ko kondole e region kay o golle kuncenin no hore yo bureau regional di secrétariat permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre do golli dal institut malien de recherche action pour la paix imrapa fanda mun e yunjeni be no hore yo hollitinde jamarde torraji gondi do hilugol kaborde de fa yottade darnade bantare de jere de jonde hultam wede ambassade Canada itti jawdi mudun imotobe école fraternité on ko gondo le site d'orpoyage do wonno do damaji wodi dajan le commune four cercle kajulo hultam wede be fube kebi defa do ndusude l'école jononi hikka wonno dubri di jukinde de sukabe jangobe le mudun wadobe defu ana keba sappo e tatan gonno tan hikka no be njoy gonno e mabbe mairie commune four be dini promoteur do no jom sudu jangino sur l'école ndu do jom sur l'école ndu be dum no kuyan yalla fa hande ana be de habade e rafijande sukabe fanan ko hatta dum en yaade le nokkuje damaje to gawo to yambere sappo dida berde jangugol qur'ana li wattu vacances fuddi yontere jabbene de le sudu l'école sudu jangirdo sidi mohammed uldu abdalla andirtedo dina le hakke lewru ko yata sukabe temede wonno jangintebe qur'ana le onno ko no jandade watte hakkunde jiwde altinere yaade alkamisare jom en du sudu l'école quality widen sukabe l'école be ana kaani tinade tinno wadde de jande sakira e do kado di kabaru juka andi fo do ba hebude di www.studiotamani.org na do fa ketino do mbay nodude numero via mo 37321 kedde heda do sede yewtirnde waran jukininde wassalam le lewru julie yabbenondu fandi fu rewbe didan woni mursinabe yonkeji mo ben do bamako do e wi bali kumenida hakkeji rewbe di masibaji jamnaaki horebe walde association solidarité 223 koltiwide wadobe di masibaji anakaani jukkede fa nawa andimbe kabarne da koltiwide ana hani ngarten na do ko tawden fina tawaji meden fa yottade dinaji meden tabade di golleji dun ana wayi sakkade dun di masibaji fa duret en faamu anni min kalino haala mudun le tuso gere amen cekte yontir yabbenende do faccitango min Fatumata Mayga. e wi solidaris 223 fa ditti dallaji kebene jogala i masibaji kana wasude jukkede horbe mabbe e hakkilo mu ben sariyaji an kanita bede do himbe holitabe yede ngadi di bonandaji amina diko woni horejo solidaris 223
nous voulons
que oyna ko min neldi talkuru ndu jataka e suudu sariya kambe kani yowtude wajibi sariya juine yalla be yimbe ana jukke awawa warde ned udde da dubi ne tiagal njoppiteda ado way yeggitinde golle mo ganda o kamo mbar o yimbe mun jeggitata min biyan saraabe yewta biira sukaabe mun en e jaman mo min goni o sukaabe bamindirta duubi sappo e jetti yaade duubi nogay wana jogude bawde hurtininde woni dewgal sana tawe ada jogi andal do dewgal
korotum baga yugo animateur sara jo kaindo dum woni hakkilo modon e wi makko ardi be dinaaji e fina tawaji kanyaddu darde mu ben ana mawni do habugol torraji gatte e fewdi e rewbe o beydi wiide bibbe rewbe e worbe ana kani laninaade fardum en wattede e dewle
leader religieux et chef traditionnel
kanankobe fina tawa e kanankobe dina anaga en kammari yimbe ngendi be yimbe ngoni rewbe mabbe e kanyu suka e mabbe kanyu en gondi e warede miden darde be balla kambe mbajotobe kollita wiide neddo fu mbardo bi adama honomu so mayi subaka le yite yata dabari fu walana joomu miden kani yowtide birude suka be farde mabbe hurtininde min kolla be koni korok dewgal sa bami debbo a hana wande dum maccudo ma wana dum woni dewgal yimbe don kawrube kanbe heddidinde kedde ngurdam mum fu dum woni koro dewgal
we ensemble et tout ce qui va avec
andimbe kabaru nedda ko kollitiwide teddingal hani wadde le dewgal yalla di masibaji ana cella e hakkilo mabbe sini en tabeke do fina tawaji e dinaji di torraji ana bawi habede le dewle alfuseni gindo andido kabaru nedda ko
mi holli tan wiide tan il faut que gorko wo debbo fu mono fu teddina gurum tan mono fu anda dewgal le dewgal gonda dewgal e kanye mi wala dewgal walda sabu wala fu dewgal mo kebata gorko fina yennina dasi debmu na debbo hali hal bondo e gorko mum ko wana won neddo mo wasi darde lunde e place mo hani darde bo mon fu darat place mon tan mirfen do do de ngonna kengen don final tawangal dum woni do tubal men se mirfa e tubaje de abade njalta e torra ko won do men dun
holitindi wiide andi be kabar nedda ko fa yottade habantobe hakke jireube e fu be kolliti wiide sareaji ba mari do kabar hakke jireube ana kani tabede.